Let us all stand up. We are going to worship our Lord. Big Brother Robert, Papa Michael. Let us all stand up. We go.
Lord will come and take me home. Lord will come and save my life. Lord will come and take me home. I will see the paradise.
Lord will come and take me home. Lord will come and save my life.
Save my life.
For the name of glory, oh my God.
Lord, will come and take me home.
Jehovah.
Lord, will come Jehovah. And save my life.
Lord will come and take me all over the world. Lord will come and save my life. Lord will come and take
Father, we need your presence.
I will see the paradise.
You are.
Lord will come and take me home.
Oh, yeah.
Atashukua mimi lazima nitaona ufalme wa mbinguni. Yesu wangu ninanyenyekea mbele wako.
Atashukua nyumbani, nitaona paradiso.
Gonjwa mbalimbali inatusumbua, corona inatusumbua, gonjwa iko mingi. Yesu, nyesha mikono wako hivi inchi wetu wapate ufungulivu Baba, kwa sababu unasema katika kitabu chako Yesu, nyesha mikono hakuna mwenye anaweza kuzuiza. Yesu Baba, nyesha mikono wako Yesu, kwa inchi wetu kwa Pakwachi, na inchi wetu kwa Nimuru. Yesu wa Nazareti, wewe ni Mungu juu ya Mungu yote. Unaweza kusema nini kama unanyosha mikono wako Baba, ukakatisha wako